So,
Jimu Dapa
King Natch on the beat, so you know.
Woso mwana kashi winga pango kubumkash. Ifi dati wapanga sololumkash. Wasanga kwate wakwacheza beumpash. Ila ila gai gai. Woso mwana kashi wapangiro kubumkash. Ifi dati wapanga sololumkash. Imu wapela kuna matuyo bumpash. Ila ila gai gai. Ine ni msango wandini mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Kose twapika baleti mama waduse. Jele what's going on here? Mwana kashi kwayo kukwana sangani mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Chipanda chose chimu itati mama waduse. Achiponya pamsa.
Ate, chidobela menso siku bye. Oh shit, this ain't cool bra. Nenzo funo mufaka pa nyumba. Sina zivi ati enze wo jumpa. Manje inya muka bipi. Masiku yonze enze lipa dipi. Penangu nenzo soko neza limbi. No wanda na nimenye saka nzimbi. Enzo funa che kuchitana. Nenzo bea idea shie chitana. Nichi mama walu sasi chitanai. Chili na lubilo wa chitanai.
Woso mwana kashi winga pango kubumkash. Ifi dati wapanga sololumkash. Wasanga kwate wakwacheza beumpash. Ila ila gai gai. Woso mwana kashi wapangiro kubumkash. Ifi dati wapanga sololumkash. Imu wapela kuna matuyo bumpash. Ila ila gai gai. Ine ni msango wandini mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Kose twapika baleti mama waduse. Jele what's going on here? Mwana kashi kwayo kukwana sangani mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Chipanda chose chimu itati mama waduse. Achiponya bumps out.
Apana pen I can't concentrate. But gelo usangwa concerted. Nizimu konka konka mwanga ndine kadet. My feelings yanga yonsi apa dead. Hale mweneka humble simple pankope. Uyunaipe lampa kankope. Na papa fena mulo sao. Wet na chila balis wao. User teine loser. Guza walibalusa. Wipala manamu pepi na posele. Ilenka lipa inshita na posele.
Woso mwana kashi winga pango kubumkash. Ifi dati wapanga sololumkash. Wasanga kwate wakwacheza beumpash. Ila ila gai gai. Woso mwana kashi wapangiro kubumkash. Ifi dati wapanga sololumkash. Imu wapela kuna matuyo bumpash. Ila ila gai gai. Ine ni msango wandini mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Kose twapika baleti mama waduse. Jele what's going on here? Mwana kashi kwayo kukwana sangani mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Chipanda chose chimu itati mama waduse. Achiponya bumps out.
Fairly so.
Alive.
Spin Jinx Justin. The ex-boyfriend.